Nkosi siletha kuwe inhliziyo zethu ezophukile Nkosi Nkosi siletha kuwe konke okusehlulayo Nkosi, siyakhuleka egameni elinamandla asinalo elinithemba ngaphandle kwakho Jehova
music at gospeljingle.com.